Kichuma folisi na gawa rakhenda ratoni VOA sakanta afano romo chaka sujesto. Ratoni VOA sakanta afano romo wita ta haga jimata tegalgala saati la mauraka haga saati sadit metrabandi didami lama didami shani yusuddo metokurati fi VOA 24 nail saati raja kasu jirtani ayu jalkam. Olinkaina gumayo arguyaa un kibitata barhum la mafdi dam VOA fan romo nail saatif meter bandir raja kasu jirtani aneni sorati Ethiopia tar dallena mdibito ko sagal tamarat virusi corona argan agamata nam Ethiopia hum la mafdi bisadi jalratti virusi han qoratani tin argan rukuba honin wallagale ya yugay namra mira targan mandi fi arjo guddatu khaysatti Ethiopian jidikan dubat guyata nam hum kudani afuri jala virusi han raqorachuf urfo jirti wana resani tim no khaysak tokko odutasan
Akkamultan dhaggeeffatu takeenya oduu arraa fani namoodaan diiti lammiiwwan New Zealand arra uggurri sochii sababa vaayirasii koronaatiif yeroo dheeraa ofirra kaa'amee ture sirnaan xumuramu isaatti gammaduudhaan manneen nyaataaf manneen bunaatti wal ga'anii dabarsan. Uggura baatilee lamaa oliif jireenya lammiiwwan biyyattii danqee ture booda muummichi ministeraa New Zealand Jacinda Ardern uggura sadarkaa afuraffaa baatii bitootessaa keessa labsamee fi caasaa sochiif wal quunnamtii hawaasummaa biyyattii cufee ture gara sadarkaa tokkoffaatti garbuu isaa fi walgayileen akka dorgommii ispoortiif cidhaa eeyyamamuu isaa beeksisan. Garuu daangaan biyyattii imala idila addunyaaf akkuma cufametti jira. Kan uummata miliyoona shan qabu New Zealand keessatti lakkoobsi namoota vaayirasii koronaatiin qabamanii walumaa galatti 1,504 yoo ta'u lakkoobsi namoota du'anii immoo 22 qofa ta'u qorannaan as United States University Johns Hopkins keessatti geggeessame ibsee jira. Qorannaan kabiraan koolejii Imperial kan magaalaa London keessatti geggeessame tokko akka agarsiisutti guutummaa addunyaa irratti sochiif wal quunnamtii ugguruun uummata miliyoona hedduu vaayirasii koronaatiin duumalan oolchee jira. Biyyoota akka Awustiraaliyaa, Beeljiyem, Deenmaark, Faransaay, Jarmanii, Xaaliyaanii, Noorweey, Ispeen, Siwiidinii fi Siwiizerlaand keessatti walumaa galatti uummata gara miliyoona 3 ta'utu sababaa uggura sochiitiin vaayirasichaan duurraa oole jedhamee jira. Maatii fironni gurraacha lammii Ameerikaa 7 dura harka poolisiitti du'ee ka George Floyd arra kutaa Texas magaalaa Houston keessatti sirna geggeessaa reeffaa geggeessamuu jiru irratti argamuudhaaf qophaa'anii jiran. Arka poolisiitti du'uun George Floyd guutummaa United States keessatti mormiin guguddaan yeroo dheeraaf deemaa jiru kun akka kakuu taasisee jira. Sirna geggeessaa reeffa sanaa booda reeffi George Floyd eegumsa poolisiitiin dabalamee gara magaalaachitti dhiyoo jirtu Pirland jedhamtuutti geessame awwaalcha haadha isaa maddiitti awwaalame jedhamee jira. Kaleessa galgalammoo jireenya George Floyd yaadachuuf jecha galmi bulchiisa magaalaa Houston ibsaa halluu diimaa bifa warqee kan mallattoo halluu mana barnoota sadarkaa lammaffaa Floyd keessatti baratee agarsiisu ibsee jira. Magaalaaleen guguddoon kabiroo United States keessa jiran kanneen akka Los Angeles, Boston, Oakland, Las Vegas, New York fi kabiroonis akkasuma ibsaa diimaa bifa warqee galmawwan bulchiisa isaanii keessatti ibsuudhaan kan harka poolisiitti du'e George Floydin yaadatanii turan. Dinagdee United States yeroo ammaa kufinsa yeroo firra jiraachuu gurmuun qorannaa dinagdee tokko kaleessa beeksisee jira. Seenaa babal'achuu dinagdee United States yeroo dheeraatii booda kufinsi kun dhaga'amuun isa duraa akka ta'etu dubbatama. Kamurtee akkanaa labsuudhaaf aboo qabu koreen biiroo qorannaa dinagdee biyyoolessaa akka jedhetti kufinsi dinagdee kun baatii guraan dhalaa keessa jalqabe. Galiin bu'aa dinagdee biyyaa ka waggaa yookaan immoo GDP'n biyyatti baatilee 3 waggaa kanaa keessatti 100 harka 4 qabxi 8 gad bu'e. Lakkoofsa hojii dhabinsaa kan baatii guraan dhalaa keessaa 100 harka 3 qabxi 5 ture baatii eblaa keessa immoo gara harka 14 qabxi 7 baay'ee ol ka'e. Baatii dabree kana keessa immoo xiqqoo gad bu'e 100 harka 13 qabxi 3 ta'ee jira. Ogeeyyiin dinagdee tokko tokko garuu kufinsi dinagdee United States kun akka yeroo dheeraan turre dubbatu. Hong Kong keessatti falmitoonni mirgaaf lammiiwwan fayyaaleeyyiin hiriira farra mootummaa kutattii keessatti geggeessame waggaa tokkoffaa yaadachuuf jecha gamoolee gabaa 7 magaalattii keessa jiran keessattii fi waaltaa daldalaa magaalattii keessa ka jiru chaarter gaarden bakka jedhamutti hiriira mormii geggeessanii jiran. Adan nole mirga demokrasi gafatan kanne kabatani ban Hiriston nukun wala bumma Hong Kong kajarufi Hong Kong gim bilisumma habasunu kun warrak sayro kenyati jechudan ada takaturan gabasame jira. Faru Hong Kong kasirnani raggasi samin ka glory to Hong Kong yukadimo kabajan Hong Kong gifata ujjadus farfata katuran himame jira. Horison kurna hedduttila kawan parki wala kessa magala sanetti bobbawdan kasakatta gegge satura yotaw hirira sera ala tirmata jirtani adda faca jechudan ake kachisa katurani simamejira. Yero Hiriirtonni dhaadole polisi balaleffatan dhageessisuutti kaan namni polisi arrabse tokko qabame hidhamuun isaas himamejira. Kondaalonni waraana United States shororkeesson gare Islamic State jaatama oltaan Siriya keessa tumnoota biyyatti United Statesin tumsamaniin qabamu dubbatani jiru. Kun arcaatota gurmuu shororkeessota sana axaawani baasuuf jecha qaama duula guddaa geggeessamu akka ta'e illee dubbatu. Ka United Statesin hoogganamu adda waltaatota Islamic States irratti duulaniif dubbii himaa akka ta'an Colonel Miles Coggins kaleessa fuula Facebook isaanii irratti oduu maxxansaniin humnoonni dimokiraasummaa Siriyaa United Statesin deeggaraman suuqawwan arcaatonni Islamic State keessa dhokatan kakutaalee Deir al-Zuri fi Asakaa keessaa sakatta'uu itti fufuudhaan tarkaanfii kana fudhatan jedhanii jiru. Ka dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantiin Burundii Pierre Nkurunziza umrii isaanii waggaa 56 du'aan boqotan. Mootummaan Burundii fuula Tiwiitarii isaa irratti ibsa baaseen Nkurunziizaan hospitaala Kaaruusii ka Burundii gama ba'aa keessatti argamu keessatti onneen isaanii dhaabate kaleessa du'aan boqotan jedhee jira. Pireezidaantii Nkurunziizaan akka haalli fayyaa isaanii hamaarra jiru kaleessa himamee ture. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa dameen giddugaleessa Afrikaa akka naannoo hospitaalichaatti humni waraanaa hedduminaan marsee jiru gabaasee ture. Nkurunziizaan marsaa sadiif ka Burundii bulcha yoo ta'u bara 2015 marsaa sadaffaa naa dorgomuudhaan murteessan mormiif okkara ka'een lammiiwwan Burundii kuma hedduun biyyattii gad lakkisanii baqatan. Dorgomaan isaan kennatan Everest Daayishimiyyee eega filannoo bara 2000 kana injifatanii booda silaa baatee agayyee dhufuu taayitaa gad lakkisuuf qophaa'aa turan Nkurunziizaan. Sababaa vaayirasii koronaatiin eega manneen barnootaa torbanneen hedduuf cufamanii booda Afrikaa kibbaa keessatti arra manneen barnootaa banamanii barattoonni gara barnoota isaaniitti deebi'anii jiran. Uggura sababaa vaayirasii koronaatiin kaa'amee ture suutaan laaffisaa deemuuf sagantaa baafameen gareen duraa barattoonni kutaa 7ffaa kutaa 12ffaa arra gara manneen barnootaa isaaniitti deebi'an. Manneen barnootaa Afrikaa kibbaa meeshaalee ofirraa ittisa vaayirasii kanneen akka aguuggii afaaniif funyaanii yookaan maaskii fi aguuggii harkaa yookaan giloovzii hin qaban jechuudhaan waldaan barsiisota biyyattii hojii dhaabuu waayyaaleef jecha baninsi manneen barnootaa boodatti harkifatee ture jedhama. Hoogganoota aanaa raayyaaf qobboorratti ajjechaa raawwatan jedhamuudhaan kanneen shakkaman namoota lama qabuusaa qajeelchi nagaaf tasgabii godinaa Walloo Kaabaa beeksisee jira. Eega jecha sana raawwatanii booda guyyootaaf riphanii turan kanneen ittiin jedhe shakkamtoota kana qabuudhaaf hawaasa naannoo waliin marii bal'aa geggeessuusaa dubbata waajjirri kun. Labsii yeroo muddamaa cabsuudhaan shoofera taaksii lakkoofsa namoota eeyyamame caala fe'e qabuudhaaf utuu yaalanii ture hoogganoonni lameen bulchaan aanaa raayyaaf qobboof itti gaafataman damee nageenyaa aanichaa kan ajjeefaman jechuun gabaase Addis Chekkol Deseerraa. Dhaggeeffattoota keenya oduun arraaf qabnu kanuma.
Adoni VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirti. Muummeen ministeera Itoophiyaa Halee waan akka irratti paarlaamaa Itoophiyaa waliin wal mari'ate. Waan filannoo irratti, waan vaayirasii koronaa, waan hojii dhaabbayaatiif, waan hedduu irratti paarlaamaa Itoophiyaatiin wal mari'ate. Waan irratti wal mari'atan keessa tokko vaayirasii koronaati. Dhukkubni kun addunyaaf balaa. Balaan isaa ammoo akkuma biyya gargar jiraa jedha. Itoophiyaan ammoo.
Yesoosteenyaa'u alam hagaraat yemmidarsibbachaa miti.
Akkan jedhamu muummeen ministeera biyyooti guddachuu jiran yoo iyyuu dinagdee wal bira qabanii akka biyyooti guddatanii miidhamuu baatanillee achi ba'uuf ammoo hin turanii jedhu. Nuu biyyooti dhibi kun dinagdee sii miidhuu danda'u keessa jirra. Karoora keenya guddaan rakkoo dhibi kun nuti hin dhufu xiqqeessuu fi rakkoo sunillee dafne keessa ba'uuf hojjechuu. Akkamiin guddanne duratti deemnaan karoora kennaa jedha. Itoophiyaan dhibu kana durattuu qophaa'uu fi hojjecha baatee jedha muummeen ministeera.
Bahullum killin inna baluttu katama.
Humna jabeeffachuu fi ji sadeen dabran keessa naannoo cuuf keessatti magaala lama keessalleetti laboratoorii dhibu kanaan qoratan 31 ta'anitti hojjetan yookaan ijaarame. Akka kanaan guyyaa 1980 tti dhibu kana qabaachuuf dhibaachuu isaanii qoratanii laboratoorii tanaan laalan. ملالا ادو سلا دكوبا كانسريفا دكوبا خليفا دكوب هدول لكما لابراتوري تكبان لبو حغام فايسو كنندين شنو مانولالا تربان كان لي لابراتوري سديت دبلتين بن ودبجلو تريس مو لابراتوري كوداني شني دبلتين وجينجل كم ادو لي سلو فايس لابراتوري غيات نمكم كوداني افوريج على قراچو دندي كباچو فيانا جد ኢትዮጵያ ነደተንም ከሲጀርቶ አከጀች ሙም ሚኒስትራት ይወል ጉደቹ ጅርት ዳቢ ማላቀ ዱኛለን ኢትዮጵያን አርክሳዲ ጫለ ጉደቹ ጅርቲ ጀለይቲን ኑምር ከነሰጀል ወሙም ሚኒስትር ኢትዮጵያ ጋር ፈረንከሳ ሀሊቢኒ ወሚዲያ ፊድ አበለን ሲያሳ ጀደን ጀደን ወጂራ ባያ ራቲ ሁምኖ 30 ንረት ወልመሪያቹ ጅርተን አዶ ኸይሰን ቁልቁሌ ፈተን ጃርሱም አሜሪካ ያመተን ወጂተና ሆሪ አርጋቹ ፈለተን አኩማቲ ትንገመዲን አርገተኔ የናን ማሪሱን ከሰባተን ማስሬ ወጂተን ወጀቹንም ደውፈት ሞቱማን ሀጋም ተቆባይ ፈጀደኔቲን ፓርቲ ለይፊ ሚዲያ ገርገራ ማቀፈታኒ ቲንጋፊታን ጋፈታን ሙሜ ሚኒስትር አሞ ኦዱ ዳራንጃቀምኖ ማኒ ማሬዮ ዩ ኦዱ ሞቱማኒ ዳባያ አራቲ ኡህማት ሙርቴፋቹ ዳዳቤት ቢያላቲ ፋል በርባዳቹ ጅራ ዩ ጀታኒ ቲንሸክታን ታቴ ሸክ ቀብደን ኡምን ቀብደኔ ቲጋፈታም ቀብደኔ ኮራቹን ደንዴተኔ ጀድ ሙኻኒ ነሞ ሞቱማን ሃራይለን ረኮ ገም ኸናንጅርት ኮራቴቲን ላፍን ጅሩለ ጀበሴቲን ኡጂ ጅራ ጀድ ወሬ አሞ ፋይዳ ኢትዮጵያን ሂዳ ባያ አራ ተርጋቹ ፈይ ዶው ወፍዱር ማሩሞ ጀር ሙሜ ሚኒስትር
እናንተ ማገዶ መሸከም ሲወርድ ሲዋርድ ይወርሳችሁት ነው ንጹህ መጠጥ ውሃ ያስፈልጋችሁ ኤሌክትሪክ ያስፈልጋችሁ የሚለን ኃይል ደግሞ ለመቀበል ትንሽ ይቸገራል
ቁራን ባቾ ነው ድሩ ከይስልፈን ቢሳን ለኒ ሳኒ ይማል ኤሌክትሪክ ለኒ ሳኒ ይማል ወርን ወንጀል አሞ ፍትሪ ይሱኒ አትቆኑ ድብት ቢዮቱ ጉዳታን ሳኒ ለን ጉዳ ዳጀራኔ ቲኒ ኑ ወቀሳኒ ኑራት በረሰኒ ለ ቢዮቱ ለኸና ኦነ ቀባናኒ በቅልቱ ዳም ድረለት ንቆርቃሩ ማለት ክለንስናኖ የገኔ ወሊን ጉዳን ሀንን ፈኖ ጉዳቹ ፈነ ኢትዮጵያን ተንጫለው ማንፈት ሀደ በሩምበራን ቁራንሱን ባተት እንደምት አርጉጫላ ወንኒ መታናም ወሬ ሰንጅርቱ ጀ ወንድ ቢሙም ሚኒስትር አጋፈታን ተደበኒ ወንፍላኖት ፍላኖ ረለቲ ፓርቲለን ሲያሳ አግይቶኮ ሞቱማን አማኮኒን ፉልባል ለምበርኩም ለማኩዳን ሰዲት እንዱበት ሞቱማ ሰይራንጅሩም የዳኔቴን ሞቱማን ጫውም ሰጅራቹ መለ ተውባና በይተረኮ ሀምቱ ከስ ሰንቲ ቲፒኤልኤፍ ፋትለን ፍላኖ ፊቶልፈቹ ፉርፎ ጅራኔ የዳኔቴን ማቹ ጅራኔ ማንት ተው መለ የዳኔቴን ጋፈታን
እኛ ይሄ ምክር ቤት ይወሰነው ውሳኔ ተቀብለን መፈጸም እንጂ የበላይ አካል የበላይ
ዩዋን ፓርላማ ሙርቴስ ዋን ካኖላና ሙርቴስ የነጀቹ ማለት ንጂሩ ኡምሴራቲን ካም ተናፊ ኮሬዋን ካንቆራቱ ተርጋን ጀሪለን ቴሌቪዥን ረት ማሪያቴቲ ነሽን ለያ ዩርጊታንሲ ዋን ረት ወሊጋላኒ ማን ሙርቲ ፌዴሬሽን ይተርጋን ዋን ጀሪ ጀደሞን በን ሙርቲ ጀሪ ሙርቴስ ሩፉን አሞ አኩሞቱማ ፉራን ነቲኖጀን ፍላኖ ረለቲ ሙርቲ ቦርዲ ፍላኖ ገላታን ፉራቹ ቀምናጀን ሀደን ሙሙም ሚኒስትራ ያድናን ኑን ትግራይ ዋን ኢሳኒፍ ማል ፈከና ፈዋና ከበጀታፋ ዋን ኢሳኒፍ ማል ሀርገቹ ትንጅራኒ ጀረኒ ጋፈናኒ ኡማ ትግራይ ፊ ቲፒኤልኤፍ ኮሚቴ ወጂ ፕሮጀክት ናኑ ተናቲፈሞ በጀት ደባለኒ ጀለ መርከነስ ወለጋዲ ያመንዲት ለምተከረት ቫይረስ ኮሮና አርጋን ወለጋ ባሃ አርጆ ጉደቱለት ለምተከረት ቫይረስ ኮሮና አርጋን ነመተኩ ሀዱሩ ሸከኒ ሆባባ ሳኒቲን ኮራቻቱራን ካናሞ ፍንፍነ ለጋቸት ተረተርጋን ከምካኒ ነ መንዲት ቆራኖ ደጎጉራ ከቫይረስ ኮሮና ከናታ የጀለኒ ናኮር መልካት ተልቀበን ወርክ
ቶርበንደር በጉያጁ ማታጀቹኒ ሰከለከብሰ ኢትዮጵያ ጫምሳዲክ ደሚ ሰደት በረኩመ ለማፍቁር ለማ ገሮ ሆስፒታል መንዲን የሚለቀቁን በዋቆረኖ ሳሙዳ ዊርቱ ቆረኖ ሪጅናል ላብራቶሪ ነቀምቴ ተርከሜ አከሚን በሮ አከደንዳን ኢትጋፍ ተማን ኩታ ያለፈያ ሆስፒታል መንዲ ዶክተር ገመቹ ጉድና አከስቲፕሱ
ቻኒ ኦጂንሳ ኩንትላች ሳዳ ቶርበንቶ ኩንትራ ተናሱልኝ ቶን ዶክመን ለትርኩባ ነገር ሲሲን ማነተ ትኔቱሬ ዶክመን ማነከቁፋ ዋነ ኒሞኒያ ሳም ቺሰን ባህንደ ደሞ ፈካቱን ደክሊንገ ዱፋ ደቀ ያለኔ ትኔከ ዱፋ ደቀ ያለኔ ወዴ ወርችክን ነዲ ያላ ወዴ ማለት ሶስነት ይወዩልና ዴቪያማ ደረክኒከ ዱፋ ሰነጋ ፈደቁ ዶክተር ይያችረጁ ስቲያን ኩኒ ባብራሽክ ሲተደረኔ ደፖስታርከኛ ትልገመኝ ሹሩ ደረሰናሞ አኪሞን ነክስረደረኒ በሰኔ 57 ታጨለም ዘተደረሰኒ በከተማራጌስ ፉሳይ ያንጨረቱሪ ሲረጥቲና ባዮጂ ዱትካዋን ከቡፊ ከነመራንቂ ዱትካባይ ከቡቱሪ ምጫኒ እርግነሰና እርጋስ ጉፌሞ በከሶሉሽን ይገረቲ ነገቲቭ ጀታኒ ማቲንሳ ነሞን ክሮኒሳ ኦንላይን ሰሪዮንሳ ረከኒ ባይ ቢያቻቱላኒ ጆሰትዳር ኮኔሞ ቴቲን እርገ ቢያ ቱኩቦጂ ዴቪሞ ደምበረ ጀታኒ አማረ ዱትካካን ከባይ ቱብረጋኒ ከነራንቂ ነሞተ ባይ ዘካደላን ተይረባስ
ማራን ዱንዳ ዶጉረ ከሲከኑ ዱንዳ
ዶምበር ሜጅራታ ገሩ አነከሲ ለቲሉ ፋደሮን በረከሲ ይጉኑ ከሰኔ ሪፖርቲዎችን ኩን ይጉንብሩማ ቁጥራ ኦጂስታን ተፈቀደ ኩንሞ አንተን ካምነ ደንገር ጉዳራ አሲልዴ ናሞተ ባይዝን ዴቪን ግላፋለ
ኦጊሶተ ፈያደ በለቴ ነሞትኒ መንዲት ነመ ቫይረሲ ኮሮና ቲንቀመዮጅን ቱቱቂ ቀቡጀ ተመን ሰዲት ተማውልታን በከቱርሲስ አዳት ያካርገመኒ ዶክተር ገመቹን ከንሳንዱበተን ጉ ويا سنبت تكاسنا بواق ورنو سامودان مكانا هوسبيتال منديف كنيبسن اتغافتما قجيل تشي غوم سفيا غودنو لغاليطا اوبو مسرت منغشاتا ود كنيممي اينو رار اغان
tiro rakko wana kasi mudata nakami furuda afiyata
biro wajini son kunamne gaber ma furudati fu pantawu gamu resulting kalatti masirida andarbu qaba kalatti ragada andegera me andarbu qaba qama biragu qabu gawu qaba lamafa mo yero himamu kane saradu fe jedame akkata du fe sanatti adabai himamu qaba made kanundu mayo jedame samuna ma ke sakanjuru no isalayu ne gedi masane ek nawate fi gafa undu ma jedamu gamma
Wera virusi corona jewel cavate, hunger, yeroga basicum kindite, samuda, kumatokof, ibafrif shankora chufi, isake sadic demitokukanto, virusim corona can kisa terga mutaukanipsan, etigafataman, virtu, regional laboratory nekamte, obogetacho soria kajaniti, bakoranu samudaman diti ergame canipsene, huya, sambatatikasuntan, dilbata, cham sadic demisagal, barakumela maf kudalam, akalakos of aranjuta temo, what a vegetor, barakumela maf, digdamatijalu.
Kan sampaikan jalpa rupa itu kejiran oleh kabara negatif rajin ni. Ini mandi mau selang rupa. Kalau hot maruba, nyuci kani mandi kabas ni. Apa jam mau kani oleh kabara kabas ni. Sana negatif ni lah. Kamana moni semua negatif juga kerjanya orang moli gelar dijerangi nak.
Gamabratin, Ujigesan, Hospital Referral University of Lega, Doctor Thomas Gint Laun, Namanditi to Fedabalate, Kalesas, Buak or No, Samuda Virusi Coronatin, Namnitoko, Gurino Legava, Anadika, Magalar Jogudatura, Virusi Corona Kakabu Bragame, Rajat and Namnikungaru, Yeramakana, also Buang or No Sanipsamin, Yalifo Yad of Garfin Finet, Imarusatikan Sandu Batan.
Namunni lamakasan positivita ni barani rajitura. Toko mandi rati ni kanimo asuma harjo rati jura. Toko tani ni mandi suni kalisha rufinu rajisi rajitura. Ustala kinya koricha sa yali sa koricha rajitura. Nichi gara harjo tergami suni. Kimfinne ti kanini chise jiru amma. Malifi duko vrati ni lagan yala si gara ustala ufiture. Kwa vrati ni kawante fi. Kimfinne ti akani demo teitu rajitura. Taking time over the Kabahe, Akani, Corona can at one of the cities to Rakanakin, which was in the Nitia Legora Church. In the Mandira, okay, Kalisa, your friend of Regis, Fijini Barbada, the No Alder Gen Society, Volca, and Revi, Fijini Rakodame, Chisijra, Litura. Chanke Sati Baye Tuki Waiti Diwakanka Bani Namuni Kurasa Diadavani University Wulaga Kisati Baka Kopai Kesa Jiro Yechura.
Ugisa Kisa.
Ugisa Kisa si contact Kabani Turaniru. Kanavi Samiki Ata Bani Jiro Yechura. Ama Mati Nagara Yichu.
Buangoranun Devine?
Buangoranu Yamajira Nipsam.
Hali wira virusi corona yerokam rayuch ala yerokanetti kanandro baka fagotti kan sodata mature am baka onda olinga wanjruf hawasni egenno durko duchala yero amma kan jabate office of matisa virusi corona ra ego kakabufi gorsa ogisota fayatin kinemus hojira kolchu amanir dr tamasgen radio sagale america fna kormalka amborra
via fanoromo nail satif metrbandi rajaka sujirtan genetically modified food kwana mo GMO ni midan kara science tin hojjetame mikel famu kwana mo guddisan midan kana qabachu fudibachu ratte fala mahiddujir biyoti guddatan iddoni inum qabanille midan kanan hojjetan fayyana matif fayyabiyetif qillensnan notif yudan samiti jedan akqoranno nagi tokkedut Ethiopian duri nyata GMO kanin qabdo amma jirbi rallalu jirayet chome hunduma namatan ratti yotan barru tokkubarre sebase Norwayti barumsa PhD tijir barumsa doktoromma tijir tujubet dubise GMO mana kitatunti munjalga
GMO on afan Kenyan salpatti hikuda vaye namatulfat garuma la sanyi foye jechu dandeñ sanyi foye ta et garu hala itti qorannon qonna Ethiopia yokinmo qorannon qonna Oromia itti sanyi foye su oton tain hala tikko technology baye hammayahin tauda kunimmo mali tari qinno yo maqasa hukkisisu baadde sanyi faalame yu jechu dandeñ mali fikuni nuti kan beegnu sanyin kan foyyaw fakkenya bokollo yo fudanne bokollon suqata lama suqatu jira bokollon suqata tokko suqatu jira inni lama suqatu omisha gudda ken bokollon inni suqata tokko suqatu mo omisha heddun ken kana fakkenya bisa suqata lama suqatu sun addan bafan hajin bokollon biro mo bokollon qillen jiksu eran nijira bokollo gababan kani muktisa furdate qillen sa dandamatu mo nijirat inni jigu ambaduf isa gababa suqata lama godatu barbanata kana bokollo sun gababina sa kamurte su jin kajedamu umaman DNA sa ke sejira bokolloni mo akasukata lama sukatu kan sagod umaman jinin sukata lama isasukachi sujira malifi jinitu murte sawante e fakkenya bikiltu sa ta u fakkenya nama fakkenya belada so ta ichuda kana wankana bokollo gababati sukata lama sukatu walittifinne amala lama ankana bikiltu bokolloto ko kesetti yokin mo sanyi bokolloto ko kesetti fidudaf walitti dikalom sunu rejira kuni umaman qote bultonis masisani kesetti otombi kinis bekanis innita qoranno qonna kesetti mo wari qoratan walitti dikalom sani bokollo amajenni kan umuni dandaw garu GMO namma ani fati hasornu kun isarrati adda maltu adda isagoda fakkenyaf bokollon ibeen akka isayin ballesine yo barbanne malta a ilbisa ijani lehi mullanni bakteria jedam kesati jinin fudatamet bukollo keselit laboratory okinmo bakketti koratan manne yala kesatte chuda marfedan jinin kun ergalite boda acci kesatti chemical addate kan ilbisa ajjesu ofumasa bikiltun bukollo akka uumu goda yechu yero uumu waan kun proteinida ilbisa kan ajjesuda bokollon kun ilbisa ofumasa akka ajjesu taasisa yechuda kanaf qorichetti gochu nurren jiraatu bokollosun akka sumattin ittigargara mu dandeñ yechuda maalla faaydaansa qorichetti facaabnusun ni osha yechuda qarshi nuqusata yechuda garu rakkin inni uumu dandawu namni qoranno daan biraga heerun jiru namoonni waan sodaatani jinin kun ilbisa rati gara bokollotti walitef akkasumattille sodaachu rankan kai debisemmo waan addate waaninni fide omisha inni dabale hammas waanin bekavnem biyonni baayen didaniiruwechu biyota afrika kessa afrika kibba atikani bokollo kan omisha fakkenya ammayonat biya kenyatti waan kun intane yero dio ser erga jijjirame boda wogga afurdura waan kun akkata utae ammayali rejira bokollon akkasuma worqelle boru kitifo anivat nyannu ratti qoccho kenyanne kannu sodachisu worqerratle yalinta ajraachud qafi ratista udanda boru wanti waan kana dabunjiru qamadi ratista udanda malfi ser biya kenya waan kanaf waan eyemu jalqabef chichud
amma ga kannuti addan bafne hubatamoni irajur ummati qonnan bula baayen sani badi yake sajiru magalar make sanni jiru yu namonni baayen sanyin foye fame yate yokaris mo nisin sanyi foye fame falame jettan kana mala kannita embe kamu barru kana barresudaf yokaris mo waye jemo sajiru waye sanyi kana daran cimsitani barresudaf maltu sin kakase
ani wan kakase nambe ka hordofan ture wan kana biye kenyet kesatti wan ta ature wanti ta emalla asiratti dogoggora tokolle sirresum barbada barrefaman ane barrefamin radabatani namonni mumicha ministera balale fachu jalqabani lejiru kuni dogoggora erga mumichi ministera taitatti dufemi diwan kun kan jalqabame barakuma lamafi kudashan da kan serri kun jijjiran sababnitti motumman Ethiopia dura serasa geddaru dandaef industrial park sajedamu kana amma babaldinan bana majiru kombolchatti adamatti jimmatti hawasatti iddadaddatti bana majiru kuni iddotti hucun omishu jalqabameda hucun immo omishu daf jirbinu barbaachisa kanaf GMO enamma jenne nuti duratti hasofne kuni GMO ni jokin jirbin foye e falame ajennuka tokko umame jira jirbin kun BT cotton jedam BT cotton in maqasa sirrar gate ilbisa tokorrar gate ilbisa jennare bacteria du majen bacteria kun maqansa Bacillus thuringiensis jedam jinin bacteria kan ke sa fudatame jirbi kan ke sa ergalite boda jirbin kun akka protini tokko umu tasifam protini kun immo jirbi kanyatu ramo woyitu jira inni jirbi ballesa kamale isa ofumasa jirbin sun kemikala matasatin protini matasatin umurati ilbisa sun ajjesu danda jirbin kanaf jirbin akka ilbisni yero weraru akka himbannef jirbin sun wangari ta emulate kanaf ega ibangaragara jirachu danda yero Ethiopia wankana uchu omishuf cop of to industrial parki kana babali fattu bakirale war technology kana qaban biyikun achidakne technology kana gurgurachuf biyetatu da mijettu da yedani diballe umu dandawu umanni wani motuma Ethiopia sitamane yero sunitti ugumanu gargara jirbi omishakenye dabalu qabna industrial parki kenyaf jirbi diesne uchulle ofine bi alatle ergu qabna kajedurra kakae serisun jijjirame yero sun garu jirbin kun iddo addadat yalamera bi Burkina Faso jedamutti akkasuma gale omishamu erga jalqabame boda onambulan jirbi omishan undumtisani isa duri jirbi sani gatani irranfatani hamma sanyinsaf gosnisa badutti echuda jirbi kanatti garagalani garagalani ogata e boda malfutai jirbin sun hamma jirbi isa suni wanninsa jechuda gafa butamu gafa hiddamu fiberi qabamiti jirbin inni qulqullinnisa jirbi isa duri bekame uchu gari omishu ti gaditai kanaf gatinsa jala gadibu jirbin kun mo sanyinsa kaninni bitamu gati qali dan malfi technology hammayya dan kan umame wantef isawjin mo kandemu technology itigargaram wan biras wan jiruf qali dabaye kanaf buad abani boda Burkina Faso jirbi sun iftechuda akkasuma simmo otebulas mo hiyuma kessa galche sorom seton tayin malfi qual onni qulqullinsa gaf gadibu gati gadibu sanyin mo qali da kanaf kana kitemite chura wan san argatan gadibwe kana giddutti mo maltute jirbin durjiru sun mo irran fetame bade yu sanyin saachu
tashomen gala tefanna wana famo ko pitant ke sati dechana vio ya fanor mo jaka sojirtan taratanum تابوريتي والدچا نغهن نوبولا انصر على خيت سكن تفانا مارا كتان